MC Beats.
Big song. Exception. WT. This is the plan Medi. Plan merveilleux de Dieu.
Baby's Pro.
Kaza mwendo, apana katatama Jali yao matendo, tababu haya na man Siyo sira nilifunja moyo, japo niluwapa masikio Nilikosa hata kunitia moyo, ipo plameti au siyo Kaza buti, kacho tapiga salute Ikiliza hii sauti, usiseme how to pass Hatu utafika hata katikati, jeanda pita hata kwenye pati Najitaputa misiti pati, nakosa hata wakunisupporti Nalia na kunja goti Shida kwa shida ni nazi suti Nisema kama kuna bahati Ila kuna kitu ni nacho weti Jana, leo
Time will tell
Taka, hela
Time will tell
Nipige, swata
Time will tell
Nita, bata
Time will tell
Nani alizaliwa na najua kesho Ila ndiko mdome atakula kwa jasho Tunajua siye lala njala ni jicho Mana mnete ni chano, ni chano, ni chano Plamedi, Plamedi, Plamedi,
Plamedi,
Plamedi, Plamedi,
Plamedi,
Plamedi, Plamedi, Plamedi,
Kama nilipiga swata, tama, siwezi kata Instagram, YouTube na Twitter, nauliza, unanifata Najua sabi takamata, mashabiki nitawapata Mukongo mani atakulia, Mungu iko na kusikia Kilio chako anakisikia, maombi yako anayasikia Viongozi unaonungunikia, maongozi yao yanatunikia Juu ya kwamba kuko plameti, unalia mani kuko plameti Mukongo mani kuko plameti, baba mama kuko plameti Nalia na kunja goti Shida kwa shida ni nazi suti Siseme kama kuna bahati Ila kuna kitu ni nacho weti Jana, leo
Time will tell
Saka, hela
Time will tell
Nipige, sota
Time will tell
Nita, pata
Time will tell
Nani alizaliwa na najua kesho Ila ndiko mdome atakula kwa jasho Tunajua siye lala njala ni jicho Mana mnete ni chano, ni chano, ni chano Plamedi Plamedi
Plamedi
Plamedi Plamedi,
Plamedi,
Plamedi, Plamedi,
Ra,
Plamedi, 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 Plamedi.